sokola harina jwala ba re nwile ba nyana ba bona ba rata zaga ba rata jwala ba feditse bujwala jwale ra sokola malabeng ba sile bana le bonkgono ba tletse minate nating ali fati atube hile mala babatu jwale ra sokola malabeng ba sile bana le bonkgono ba tletse minate nating ali fati atube hile mala babatu jwale ra sokola
la sokola, banyana mo ba fihlile,
Sokola, la sokola.